on the beat.
Big watch it. Double feature again, again and again.
Exclusive
on Afrofy.com. Alonso, 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 Alonso. Big watch it, I see ya.
It's a somebody. It's a somebody.
Nenze chemushe mumimbe haba mai. Tem ninapwela na badwa. Ninapwela mchialo nacho chili tricky. Nifika 2 years wa mai wa mwalila. Apo nilipenzelu pati nishinilila. Blackout life yanga kuluwa. Na kuyamba kulilila tinipwelele mumala. 10 years vintu vikali badi. 15 vintu vangala wesi. 16 familia kwa nyikali yense manji. Ankara niziba zako. Kupushinga kareza ni maesa. Sinizibo omeni anikwesa. Nipempela patizimu ni mvela. No wanda na itanati.
It's a somebody. It's a somebody. Kutukila kupana. Sina lako piriponse inde. It's a somebody. It's a somebody.
Batikambili tima zilekelela. My youths wa Muzambia tima zilekelela. They stand up, we are the world. Tinga chiteveti funa muwaot. Chifanika chape ni patience. Kala na focus, wacho sapo ulesi. Blaming itifanika tasia. Kukondema tifanika tasia. Hali yesa napatwa na mwai. Oza tikusavuka tine nilipe mwai. Biwache icho chale kota. Na Alonso uyo pakolasi. Mr. X na Eve papiti. Api kwesha kwesha filimba papiti.
Exclusive Gaza production. Mr. X on the beat.
It's a somebody. It's a somebody.